yumba yumba we kitu gani?
Wase.
Ulisikia wapi?
Unatetemeka we kitu gani?
Kwindi.
Baby uliona wapi?
Ningekuwa mwanaume, ningeamini mke wangu akienda out na mabeshte na vingi ya mpesa. Oh, drink to me.
Ningekuwa mwanamke, ningeamini mume wangu hata akirudi nyumbani na lipstick kwa shati. Simvurugi labda ni rafiki.
If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga. If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga.
And if I was a woman, I would never hang out a man, cause wangu ingeni jomaro, ingeni paki nyongo, ingeni wajwa kwa mbo.
Oh, shari, tulia, wacha na my pressure.
Nitaibeba bila aibu.
Baby nipe boxers, mimi nitaidunga bila aibu.
And if I was a woman, singeogopa takupekeje mume wangu.
And if I was a man, singeogopa takulambalamba mke wangu.
Girl, every day you got me confused. No, no, no,
no, no, no, no.
Technically, physically, you got me confused. Yo, yo, yo.
Confused, no, no, no,
no, no, no, no.
Technically, physically, you got me confused, yo, yo, yo,
no, 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 no.
And if I was a man, I would leave the boys to go alone.
And if I was a girl, I would leave the girls to go alone.
Oh, Shari, Tulia, watch under pressure.